Let us pray.
Siyakumema Nkulunkulu wethu tube phakathi kwethu.
We beseech you, O Lord, to please be in our midst.
Nabangekho Nkosi la phakathi kwethu nabasendaweni ezahlukene siyacela Nkulunkulu finyelele nakubona.
Even to those who are not amongst us in different places, please, Lord, reach their places and hearts.
Khulume Nkosi ngendlela ozokhuluma ngayo.
Please speak in a way that you want to speak to us in.
Amen.
Amen.
Thank you, Baba.
Sibonge kakhulu kubaba Dube.
The theme is to fight the good fight.
Isihloko ke sithi ukulwa ukulwa okuhle.
And that is exactly what the concerned young people is all about.
Nokuyiwona mgomo ke wenhlangano yomphakathi okhathazekile.
We are young people that couldn't sit, remain sitting and seated while there's a war raging.
Singabantu abasha esingeke sikwazi ukuhlala sithule sibona impi ihlasela.
And this war is about the souls of other young people.
Ngoba lempi ihlasela nje iqondise ngqo kwimphefumulo yabantu abasha.
And we've seen many Goliaths standing up that wanted to destroy you as young person.
Futhi ke sibabonile oGoliath abaningi bemile phambi kwabantu abasha beyimisele ngokubachitha.
And we were waiting and waiting to see who will stand up.
Simile silindele silangazelela ukuthi ubani ozosukuma ame.
We saw how this Goliath was mocking our God.
Sibonile futhi ukuthi lo Goliath ubemhlambalaza kanjani uNkulunkulu wethu.
Until we couldn't remain seated any longer.
Kwaze kwafika isikhathi lapho singakwazanga ukuhlala nje sithule kube ngathi asiboni.
So we formed a young group of the concerned young people of South Africa.
Sasesikhetha ukuthi ke senze iqembu noma senze inhlangano yomphakathi okhathazekile.
And we decided our next vision and our mission.
Saseke ke sihlela kabanzi ke ngekusasa lethu nangenqubo mgomo yethu.
And as we were fighting this war, we think what would be our vision and mission.
Sisabhizi silwa lempi sicabanga ukuthi kuphi ekuzoba seqhulwini kithi kube inqubo mgomo yethu.
So we carefully wrote it down.
Saseke ngesineke sibhala phansi.
And we said we decide the following.
Sasesikhetha ukuthi ke yilokho okulandelayo okuzoba senqulwini.
That every young person is unique and precious.
Ukuthi wonke umuntu omusha unohlonze futhi naye uhlabahlosile.
You that sit at home listening to the radio, your life is unique and it's precious.
Wena ohlele ekhaya olalela emsakazweni, sifuna ukusho ukuthi impilo yakho ikhethekile futhi iyigugu.
And we want a safe environment for you to grow up.
Futhi ke sizama ukwenza ngaso sonke isiqiniseko ukuthi nawe ukhule endaweni efanele.
And together with this we want to restore the social and the moral standard of our life.
Nangalokhu ke esikumisile sifisa ukubuyisela kubantu abasha indlela yokuyiphatha nendlela yokuphila emphakathini.
And we want to stand up against these social ills.
Futhi ke sifuna ukuma silwe nalezi zinto ezimbi ezibhekene nomphakathi wethu.
And also regarding our mission.
Nokunyeke okunokwenza ne mission.
We are a platform to voice your needs.
Kusho ukuthi ke thina siyindawo lapho ongakwazi ukuthi ubeke khona noma uzwakalise izikhalazo zakho.
And we also create awarenesses of areas where these Goliaths want to destroy your life.
Futhi ke siye sikhiphe igqwayiso kuzo zonke indawo nakuzo zonke izinda lapho lo Goliath ezama khona ukuthi achithe impilo yakho.
And thirdly, we want to encourage you, if you are in drugs, there is a way out.
Okwesithathu sifisa ngisho ukukhuthaza nawe obambekile edakamizweni ukuthi khona indlela yokuphunyuka.
And last of all, we want to shake the comfort zone dwellers.
Okugcina ke sifisa ukunyakazisa igodlo zalaba abahleli ngokunethezeka.
Those people in comfort that think that this battle is not theirs.
Laba abahleli ngokunethezeka abacabanga ukuthi lempi ayiqondene nabo.
So in order to do that,
indlela ke singakwazi ukwenza ngayo lokhu.
We have a variety of activities.
Kunezinto ke esingakwazi ukuthi ke siyimbandakanye kuzo.
And we have visited many, many schools.
Futhi ke ngisho izikole eziningi sesike sayivakashela.
We have spoken to over 2 million schools from 2010 to 2020.
Kusukela ngo-2010 kuze kube u-2020 sesikhulume nezikole ezibalelwa kwizigidi ezimbili.
2 million learners were reached.
igide embili zabafundi esakwazi ukuthi sifinyelele kubona.
We as the young people visited 5,500 schools.
Nabantu abasha abanye ke sahamba savakashela ke izikole eziyinkulungwane ezinhlanu namakhulu amahlanu.
January, February we visited Secunda and Harding.
UJanuwari noFebruwari savakashela iSekunda naseHarding.
We were actually fully booked for the whole year.
Empeleni kusho ukuthi nje sigcwele noma sizobe simatasa unyaka wonke.
For nearly every day in the week.
Usuku nosuku evikini.
Before the COVID started.
Ngaphambi kokuba ke kuqale lempica badala yokhuvethe.
So why we were visiting the schools?
Lapho ke sahamba sivakashela lezi zikole.
We realized a fresh pornography is one of these Goliaths.
Sase sibona ukuthi ke izithombe zabanqunu enye yezinto emile njengoGoliath.
And from pornography there's many issues that flows.
Ngoba ke maqondana nalezi zithombe zabanqunu kuningi okwenzakalayo okuhlanganisa nalezi zithombe.
Pornography is addictive.
Izithombe zabanqunu ziyakwazi ukumbamba umuntu angakwazi ukuphunyuka.
So in this lockdown I want to challenge you youth. What are you? What have you been busy with?
Kule lockdown ke sibhekene nayo ngifisa ukuphonsela inselelo wena umuntu omusha ngibuza ukuthi ngabe bumatasa ngakuphi na?
From pornography we get learners being raped, crying, wanted to speak to us about their misery.
Ngenxa lezi zithombe zabanqunu sithola abafundi abayithola bedlengula, bekhala, befisa ukukhulumisana nathi ngeyinkinga abahlangabezana nazo.
This also led to teenage pregnancies.
Nalokhu ke futhi ke kuholela ngisho ekukhulelweni kweingane ezincane.
Now recently there's this gender violence hitting our country.
Kungekudala nje sike sabhekana futhi nempica abadala yokuhlukumezana ngokobulili.
And if we look at the science behind pornography, that is the main cause to it.
Mawuthi uyayicwaningisisa indaba yezithombe zabanqunu, uyabona ukuthi yona ngqikithi yayo le yokuthi kugcine kuvela ukuhlukumezana ngokobulili.
So we encourage other young people to step over to our side and to fight this Goliath.
Manje ke sifisa ukugqugquzela bonke abantu abasha ukuthi babe ngakwelethi icala, silwe nalo Goliath.
And we want to encourage you to phone our office if you have a problem with this disease of and addiction of pornography.
Futhi ke sifisa ukuthi sikhiphe inombolo ongakwazi ukuthi uxhumane nehovisi lethu maqondana nazo zonke lezi zinkinga esizibalayo ukwazi ukuthi ukhulumisane nathi.
Addiction is a very real factor in the communities.
Ukubambeka ke ube ngaphansi kwengcindezi kuyinto ebidlangile emphakathini esiphila kuwo.
And that is what SIPSA is there for.
Nokuyikona ke inhlangano yomphakathi okhathazekile elwisana nakho.
So at the moment we have around about over 20,000 young people that have enrolled in our 21-day restoration program.
Kunabantu abasha ke ababalelwa ke enkulungwane engamashumi amabili asebeke bafika bayimbandakanya nenhlangano yethu yomphakathi okhathazekile.
Now this program is free of charge.
Kusho ukuthi ke lolu hlelo lumahala.
It was a vision from Aunt Mkulu, Aunt Fos, and other young people.
Okwaba umbono ke owavela ku-Aunt Mkulu nabanye abantu abasha ababexakekile.
And so this program is working day in, day out, but with the COVID, we needed to close the offices for now.
Lolu hlelo ke belisebenza njalo imini nobusuku zonke izinsuku kodwa ke ngenxa yalolu khuvethe esibhekene nalo siphoqelekile ukuthi sivale simise yonke into.
So on our website we will post and say when our offices are open again.
Ey'nkundleni zethu ke zokuxhumana phecelezi ama-internet sizobhala sisho ukuthi ke sizokwazi nini ukuthi sivule amahhovisi ethu.
But there's many others that have supported us in this work.
Baningi-ke futhi ke nabo abatshengise ukuthakasela lo msebenzi bazeke baba ngasecaleni lethu.
And we really want to thank Baba Mfundisi, Reverend Steegan, for what he has done for our young people.
Sifisa ke nokuthi ke sidlulise ukubonga okukhulu kubaba umfundisi okumqondisi wemishini yakwasiza zabantu ngomsebenzi omkhulu awenzile esiza abantu abasha bezwe lakithi.
The mission opened their arms to help these young people.
Imishini yavula izandla zayo yayimisela ukuthi basize laba bantu abasha.
Many fled to us for help in dire need, busy dying because of drugs.
Baningi babelekele kithi beza bezofuna usizo bebhujiswa yidakamizwa.
So this is a wonderful thing that the mission is doing for the community.
Nokuyinto ke enohlonze ebaleke kakhulu eyenziwa yimishini yakwasiza abantu ngokusiza umphakathi.
But we also from SIPSA's side inform the communities.
Kodwa ke nathi ke ecaleni noma ohlangothini lenhlangano yomphakathi okhathazekile siyalikhipha ulwazi siqwashise imphakathi.
And today we want to give Fazile a chance to speak about COVID-19.
Namhlanje ke sifisa futhi ukunikeza uFezile ithuba lokuthi akakhulume kabanzi ngalolu khuvethe phecelezi iCOVID-19.
But I would leave this podcast with you.
Kodwa ke na umphako engifisa ukukushiya nawo.
Our weapon for attack and to defend is doing God's will.
Isikhali sethu esosebenzisa ekutheni sihlasele ngaso ukusebenzisa noma siyimbandakanye emsebenzini kaNkulunkulu.
So it doesn't matter your circumstances at home.
Akubalekile ukuthi iyiphi ingqinamba obhekene nayo usekhaya.
We've got this great weapon is to keep on doing God's will and his work.
Sinalesi sikhali esinamandla esiwukuthi sikwazi ukwenza umsebenzi kaNkuluNkulu senze intando yakhe baba uNkuluNkulu.
And we call on all young people to stand and rise up against these Goliaths.
Sifisa ukuhlaba umkhosi simeme bonke abantu abasha ukuthi abasukume bame balwe nalogoliath esibhekene naye.
As we said in the beginning, it's a fight between life and death.
Njengoba sike sasha eqaleni ukuthi le yimpi esho ukufa nokuphila.
And many souls can depend on your life and your choices.
Miningi futhi imphefumulo engancika ekuphileni kwakho nasendleleni okhetha ngayo.
Thank you.
Siyabonga.
Thank you very much.
Ngibonge kakhulu.
Mine is to try to elaborate the impact of the COVID-19.
Okwami-ke ukuthi ke ngishayelele isipikili ngigcizelele ngomonakalo owenziwa ukuvethe.
We cannot deny the fact that the COVID-19 is there and it exists.
Asikwazi ukuthi ke senze ngathi asigqizi iqakala noma sibone ukuthi ukuvethe luhlasele futhi ke kukhulu okuwumonakalo owenzakalayo.
I am not going to waste much of your time explaining the scientific impact of the disease.
Angeke ke ngichithe sakhe isikhathi ngicwaninge noma ngigxile kabanzi ngezobuchwepheshe balolu kuvethe.
Rather, I want to dwell much in explaining the social impact of the COVID-19.
Kodwa ke ngifisa ukugxila kakhulu ngingene ngikhulume ngalokho okwenziwa noma umonakalo owenziwa yilolu kuvethe emphakathini.
If we may recall,
uma mhlawumbe nje mengase sihlehlele emuva kancane.
Before we started to speak about COVID-19,
singakaqala ukukhuluma ngayo COVID-19.
Our government was already up in arm on the discussion of the fourth industrial revolution.
Uhulumeni wethu ke wayesematasa esukumile ekhuluma kabanzi nge fourth revolution.
This fourth industrial revolution, amongst other things, it posed a challenge to many young people in South Africa, more especially those who are from previously disadvantaged communities.
Kushukuthi ke le fourth industrial revolution isiyenze inkinga eziningi kakhulukazi kubantu abasha abaphile esikhathini esedlule.
Basically, let me start to share some light exactly what do they mean when they speak of this fourth industrial revolution.
Mhlawumbe nje mengase ngicacise kabanzi ukuthi kukhulunywa ngani makhulunywa ngale fourth industrial revolution.
It is a complete overchange into the means of production or improvement into the equipment that is being used in advancing the economy of the country.
Kushukuthi ke kuguquguquka oqondene nemkhiqizo eyenziwa yizwe lethu nangendlela elikhiqiza ngayo bese futhi ke liphinde libe nokwenza nezomnotho.
In a layman's term, this means our government is shifting from being an analog government to be more digital.
Kushukuthi ke masingase sicacise uhulumeni wethu useyagudluka manje kutheni kube nokuxhumana mhlawumbe ngokwabantu ebese sebenzisa kakhulu izinkundla zokuxhumana noma imishini.
But why are we so interested into speaking about this as young people?
Manje ke kuyingani ke sifisa ukuthi sikhulume ngalokhu kabanzi singabantu abasha?
Because if you still run away from school or if you have little knowledge when it comes to technology, you won't be compatible in this life.
Ngoba uma ubalekela isikole futhi ungayimisela ngokuthi uthuthukise ikusasa lakho ngeze isikole ngeke uzukwazi ukuthi nawe uyithola usuyingxenye yalokho sekuzoqala mayelana neze technology.
As SIPSA, we don't stand opposed to technological changes.
Njengenhlangano yomphakathi okhathazekile asimelene nezoguquka kweze technology.
But we fundamentally believe that any change that's supposed to be effected in the society, it must be done through thorough or proper communication.
Kodwa ke sikholelwa ukuthi noma ngabe yiphi inguquko eyenziwa emphakathini, imele yenziwe seke kwadingidwa kabanzi ngayo inguquko ingakwenzeki.
Now, the COVID-19 has presented an opportunity to our government to try to impose some of the things that they had on their fourth industrial revolution.
Kusho ukuthi ke le technology sike yafika ke yaveza ke izinto kuhulumeni wethu ezingase zibe khona kule fourth industrial revolution.
For instance, amongst other issues that were being debated on the fourth industrial revolution was the change on the teaching method.
Nokunyeka kwadingidwa kabanzi okunokwenza nale fourth industrial revolution kwakunokwenza nendlela othisha abakwazi ukufundisa ngayo noma abafundisa ngayo ezikoleni.
You will recall in South Africa we still use the traditional method of teaching, which is normally referred to as a contact period where the teacher will have to stand in front of learners.
Mawuzokhumbula ke eningizimu Afrika sisasebenzisa indlela ejwayelekile noma indlela yakudala yokuthi uthisha ame phambi kwabafundi kube khona ukuxhumana.
Now, the COVID-19 has opened the window for government to try to impose what they've been discussing for quite some long time, the e-learning system.
Kusho ukuthi ke ukuvethe selivuleke ithuba lokuthi uhulumeni akaqale afake le ndlela entsha abazozama ukuthi ke bayifake yokufundisa.
Now, this e-learning system, amongst other things, as I've mentioned earlier on, it shifts from the analog into digital system.
Njengoba ngengachaza ke ekuqaleni ukuthi ke le ndlela ezofika entsha neyokufundisa isizosuka manje kutheni uthisha ame phambi kwabafundi eklasini kodwa isizosebenza ngobuchwepheshe nangezinkundla zokuxhumana.
Those of you who have access into or have relatives going to multiracial schools will recall that under the pandemic, some of schools have already started to introduce this form of teaching.
Kulabo ke abahambela izikole zama multiracial kusho ukuthi bazoqonda ukuthi sebeqalile manje bayayiveza noma sebekhipha le ndlela entsha yokufundisa ngenxa yalesi sifo esibhekene naso iCOVID-19.
As concerned young people of South Africa were extremely worried about this approach because those who are from poor disadvantaged family are being left behind due to the fact that there is a lack of infrastructure and technological advancement in their schools.
Kodwa ke thina njengenhlangano yomphakathi okhathazekile sikhathazwa ukuthi labo abasemphakathini entulayo babukeka sengathi bazosala ngemuva ngenxa yokuthi ayikho asikho izinda noma mhlawumbe izinsiza ezingabalekelela ekutheni bakwazi ukuthi nabo basebenzise lolu hlelo olusha.
We will all recall that it is entrenched in our constitution that education is not a privilege but a right.
Kola ke siyaqonda ukuthi siyazi sonke ukuthi ukufunda akusiyo mhlawumbe into eyinhlanhla kodwa nje kuyilungelo lanoma imuphi umfundi.
Now shifting at this stage to the digital system will pose much challenges to those who are from previous disadvantaged families.
Manje ke lo luguquko olifikayo lokuthi ke kushintshwe kusukwe kulendlela ejwayelekile kusetshenziswa ubuchwepheshe sekuzoba nenkinga ke kulabo abaphile phambilini nalabo abangakwazi ukuthi bafinyelele ebuchwephesheni noma basebenzise izinkundla zokuxhumana.
The education will be no longer a right for everyone but it will be a privilege for those who have financial muscle or who have access into technological advancement.
Okusho ukuthi ke manje imfundo ngeke isaba yilungelo kodwa sizoba inhlanhla kulabo mhlawumbe abadla izambane likaponda bangakwazi ukuthi ke bangene kulezi inkundla zokuxhumana noma basebenzise ubuchwepheshe.
What also worries us mostly is that South Africa is amongst other countries that is highly affected with higher rates of unemployment.
Okunye futhi okusikhathazayo ukuthi ke iningizimu Afrika nayo isohlwini lwamanyamazwe axakekile ngenkinga yokungabibikho kwemisebenzi.
The type of unemployment that we are faced as our country is not a cyclical unemployment, rather it's a structural unemployment.
Kusho ukuthi ke lenkinga esibhekene nayo yokungabibikho kwamasubo omsebenzi akusiyo nje inkinga namhlawumbe encane kodwa kuyinkinga enkulu.
What do we mean when we say the challenge or the unemployment is structural as it opposed to cyclical?
Mhlawumbe ke uma sisho lawo magama sizama ukuchaza ukuthini maqondana nokungabibikho kwamathuba omsebenzi.
It means it doesn't necessarily mean that there are no job vacancies. There are job vacancies. But the problem is that you don't have people with skills who can be able to fill in those positions.
Ongasho ukuthi mhlawumbe awekho amathuba omsebenzi. Wona amathuba omsebenzi akhona kodwa ke abantu abaneziqu ezidingekayo kulawo amathuba omsebenzi ibona abashodayo.
Now when you change the form of learning, depriving others an opportunity to learn, you are adding into the burden of the already increasing number of unemployed citizens.
Uma ke siguqula indlela yokufundisa kusho ukuthi ke sesibeka omunye umthwalo futhi kulabo abangakwazi ukuthi nabo bafunde ngalendlela le ekhona.
Secondly, it's not all the educators in South Africa who are being trained into imparting knowledge via the digital system.
Okunye futhi ukuthi ke akusibo bonke othisha abaqeqeshekile ukuthi bangakwazi ukuthi bafundise ngalendlela entsha yezobuchwepheshe.
Therefore, downsizing in the education sector is inevitable.
Okusho ukuthi ke manje kuzoba khona inkinga ngoba kuzokwehla futhi isibalo sabantu abafundisayo okuzokwenza inkinga futhi.
Again, increasing on the already high number of unemployed graduates.
Bese ke futhi kukhuphuka isibalo salabo asebeqedile ukufunda abazohlala bangabinawo amathuba omsebenzi.
Subsequently, increasing in high rates of crime.
Lokho ke sekuzoba yimbangela ukuthi ke kukhule izinga lobugebengu.
Which will then lead into increasing in the unrest in the communities.
Lokho kuzokwenza ukuthi ke emphakathini kungabibikho ukuthula kube khona nje inqushunqushu.
Obviously there's going to be an impact on higher rates of abuse in substance and alcohol.
Okuzokwenza futhi ukuthi ke kukhule ngisho izinga lokusetshenziswa kwedakamizwa nophuzo olunamandla.
That is why we said our government rather should have opted to primarily consult with the relevant stakeholders into how can we advance together as a country, not leaving behind in any section of our communities.
Nokuyingakho ke besicabanga ukuthi bekufanele uhulumeni wethu aqale axhumane nabo bonke abantu abambandakanyekayo abangakwazi ukuthi basize ngaphambi kokuthi ke athathe isinqumo adlulele phambili.
We are extremely worried again about some of other decisions that have been taken in light or in trying to respond on the challenges of the COVID-19 by our government.
Futhi ke sixakekile ngenxa yezinqumo ezithathwayo ezinokwenza nalenkinga esibhekene nayo yokuvet.
Our government has taken a decision to close churches or rather to say those who want to practice religious activities, certain boundaries or certain regulations must be followed.
Uhulumeni wethu uboneka ukuhle ukuthi ke avale amabandla noma avale nje ezenkolo laba abafisa ukuthi ke baqhubeke nezenkolo wayise yabakalela ukuthi abakwenze ngesibalo esithize.
Again, we are extremely concerned because if you visit the South African Constitution, again, religion is a right.
Kodwa ke futhi kuyasikhathaza ngoba uma uhlolisisa kabanzi amalungelo aseNingizimu Afrika ezenkolo nazo futhi ziyilungelo.
Now if you are going to say to me, maybe let's say you don't know what's my religion and what form of a religion I'm practicing, but you are just going to come and say we need to be 50, we don't need to sing, we must maintain a social distance and what not. In essence, you are setting a boundary on how must I practice my religion, infringing the same right that has been entrenched in the Constitution.
Asike sithi nje mhlawumbe uza kumina awazi ukuthi iyiphi inkolo engiyimbandakanya nayo. Uma usungitshena ukuthi ke ngimele ukuthi ngenze ngayiphi indlela, mhlawumbe nabantu esimele sisonte nabo siba abantu abawu 50, kusho ukuthi ke manje usuyangikalela, awusanginiki inkululeko, kodwa le ebhaliwe kumalungelo ukuthi simele ukuthi senze inkolo yethu ngokukhuleka.
What worries us the most is that the rationale behind all these things, why the government decided to allow or to open the religious activities at the stage, it's because initially he was saying he's opening all those parts that contribute mostly into the economy.
Nokunye okusikhathaza kakhulu ukuthi uhulumeni azathathe isinqumo sokuthi avule ezenkolo yingoba ubesefuna ukuvula nalezi ezinye izinto ezinokuthi zithuthukise umnotho.
If really our government was serious about opening the economy of the country or was seriously concerned about the economic growth, at the top of his pyramid of things that he was opening, churches would have been the first.
Uma kuhulumeni ubeyimisela ukuthi ke avule umnotho mhlawumbe akhulise umnotho kube yiwona osenqulwini kuhlelo lwakhe bekumele aqale ngokuthi avule amabandla.
Because who contributes in the economy of the country? It is workers. We agree fully on that.
Ngoba sonke siyazi ukuthi abantu abanokuthi ke banikele noma abafaka umnotho ezweni lethu abantu abasebenzayo.
But a human being as a worker, if you are to define him fully, you will understand that he has his social needs, he has got his spiritual needs, he has got his economical needs. Now, and other things that you need to take into consideration.
Uma ke mhlawumbe ungamchaza umuntu noma ewumsebenzi uneyidingo ekumele ayihlangabeze, idingo mhlawumbe ezomphefumulo, idingo nje zendawo aphila kuyona, ziningi idingo okumele ukuthi ahlangabezane nazo.
Now, scientifically, it has been proven that any human being who lacks in any of the spheres that has been explained,
ngokweze science ke seke kwachaza ukuthi umuntu ongenazo lezi zinto eyiseke zabalwa ngaphambilini
cannot be able to function properly.
Akakwazi ukuthi aqhubeke asebenze ngendlela ejwayelekile.
So a worker who is not well spiritually will not be able to contribute positively into the economy of the country.
Umsebenzi ongekho kahle isimo sakhe sezomoya noma kwelikamoya akakwazi ukuthi ke asebenze kahle naye abe ingcenye ekutheni umnotho wezwe lethu khule.
Therefore we believe that the government, by not starting by prioritizing the faith groups at the beginning, actually in some way he deprived the economy of the country.
Ingakho ke sikholelwe ukuthi uma uhulumeni engazange aqale abeke ezenkolo phambili ngokwenza kanjalo kusho ukuthi umnotho wezwe lethu ubuyisele emuva.
Now, with all that being said, as concerned young people of South Africa, we have noted that our country is in a state of moral decaying.
Njengoba ke sonke sazi nalokho esesikubalile ukuthi ke izwe lethu njengoba siphila nje lisenkingeni yokungayiphathi kahle ngokwezesimilo.
Engulfed with flames of high rates of abuse in substance and alcohol.
Okuneyibalo ke ezinkulu zokusetshenziswa kwedakamizwa kuphinde kusetshenziswe futhi uphuzo olunamandla.
Teenage pregnancy.
Ukukhulelwa kwabantu abasha.
Gender based violence.
Udlame oluqondene nezobulili.
Amongst all corruption.
Okunokwenza konke kuhlanganise ngishoke nokungayiphathi kahle kwezeyimali.
Now, if you leave the spiritual aspect unattended to.
Manje ke uma uzoyekela impilo yokomoya ungayinakekeli.
People are going to continue to be in a state of decaying morally.
Okusho ukuthi abantu bazoqhubeka badlebeleke kakhulu bangayiphathi kahle.
The above mentioned issues are going to continue to be an order of the day.
Lezi zinto ezibaluliwe kabanzi ezihluphayo ezweni lethu izinto esobhekana nazo imihla ngemihla.
Therefore we are seriously concerned as young people.
Okusho ukuthi ke sikhathazekile kakhulu njengabantu abasha.
And we have noted that the COVID has presented another alternative for our government.
Futhi ke siyabona ukuthi ke lempica badala yokuvethe isiphinde yaveza enye intuba noma elinye ithuba kuhulumeni wethu.
Corruption has found more expression than ever before.
Ukusetshenziswa kwezeyimali ngendlela engalungile sekuvele kwadlondlobala.
If you look at the manner in which food parcels are being distributed,
mawubheka nje indlela ukudla okunikezwa imiphakathi okukhishwa ngayo.
It's only those who have close proximity to leadership or certain political parties who are getting food.
Yilabo ke abanobudlelwane nalabo abaseyikhundleni abaphethe okuyibona kuphela abakwazi ukuthi bathole ukudla.
some of the transactions that have been made by our government in trying to respond into the COVID issue are appalling.
Okunye futhi-ke uhulumeni azamile ukuthi akwenze maqondana nalesi simo esibhekene naso sokhuvethe akusikho impela okwenza ukuthi izinto zihambe kahle.
For instance, if you look at the decision to go and or invite Cuban doctors to come and assist in South Africa, as SIPSA, we strongly feel that was premature.
Mawuthi abheka nje ukumema noma ukuvumela odokotela basezweni laseCuba ukuthi beze bazosilekelela sikubone kuyinto engenalo mhlawumbe uhlonze njengenhlangano yomphakathi okhathazekile.
We all aware that we cannot treat COVID at this stage.
Sonke siyazi ukuthi ke kulesi sigaba esikusona asikwazi ukuthi ke siyilaphe iCOVID-19.
And Cubans, by them coming into South Africa, are not going to help us into getting the treatment.
Naboke abaseCuba odokotela ukuza kwabo ezweni lakithi angeke baze basilekelele ekutheni ke sithole ikhambi.
At this stage, we rely on taking temperature, we wash our hands, we do all that has been stipulated. We don't know really what is it that the Cubans are doing in our country currently.
Kulesi sigaba-ke thina-ke senza lokhu-ke sikutsheliwe mhlawumbe njengokuthi-ke sibheke izinga lokushisa, sihlanze izandla zethu, senze konke ngendlela esitshelwe ngayo. Kodwa-ke labo dokotela baseCuba asiqonde ukuthi kuphi abakwenzayo njengoba bekhona ezweni lakithi.
We are aware that our government has had a long-standing relation with the Cuban island.
Siyaqonda ukuthi ke uhulumeni wethu unobudlelwano obude okade baqala nezwe laseCuba.
And we have noted that globally the specter of communism is reviving itself.
Futhi ke siyabona masihlola kabanzi ukuthi ke emhlabeni wonke jikelele umbuso wezobukhomanisi uyakhula.
If you don't believe us, look at the BRICS arrangement.
Uma ke ungakholwe ngikushoyo, awubheke ukuhlelwa kweBRICS.
All the countries that are forming part of BRICS are more or less socialist countries.
Lamazwe okuyiwona ambandakanyekayo kule BRICS amazwe nawo ayimbandakanyayo nobukhomanisi.
And those are developing countries.
Lawo amazwe mhlawumbe asathuthuka.
With more than 50% of the population of the world.
Okunokwenza ke no 50% wezwe noma u 50% womhlaba wonke.
If they can be able to join their resources, they can be able to change the world into their own ideology.
Uma bengase bakwazi ukuthi ke baqhubeke bahlangane, baqhubeke basebenze ngendlela abenza ngayo, sebengakwazi ukuthi ke balibuse izwe ngeindlela bona abacabanga ukuthi zilungile.
Now, past experience have told us that, or has taught us that, in countries where socialism or communism is being practiced, religion and human rights has been the subject of the day.
Siyazi kumlando uke wasicobelela kabanzi ukuthi emazweni lapho kusebenza khona ubukhomanisi ezenkolo namalungelo akusebenzi.
We are extremely worried about the many approach that our government has taken thus far.
Sixakekile kakhulu ke ngeyinyathelo uhulumeni wethu aseyithathile kuze kube imanje.
As we have alluded earlier on, that the type of unemployment that we are faced with in South Africa is structural.
Njengoba sike sachaza ekuqaleni nangale nkinga esibhekene nayo yokungabibikho kwamathuba omsebenzi eNingizimu Afrika.
Unemployment grant will not be a solution into an structural unemployment.
Ukunikeza abantu isibonelelo sezemali abangasebenzi akubukeki kuyisombululo esoxazulula le nkinga yokungabibikho kwamathuba omsebenzi esibhekene nayo.
Our people need skills.
Abantu bethu ke bayadinga ukuthi ke bafundiswe baqeqeshwe.
They need education that is going to be able to teach them how to be self-reliant.
Badinga ukuthi ke baqeqeshwe bafundiswe kabanzi ukuthi bangakwazi kanjani ukuthi bayimele bona mathupha.
Not a social grant.
Hayi ukuthi ke bancike kwisibonelelo.
An unemployment grant is going to make young people more dependent into governance.
Ngoba ke nalesi sibonelelo sabantu abangasebenzi sizokwenza ukuthi abantu abasha bancike kakhulu kuhulumeni.
I am worried. Just imagine if next year we're to hold elections.
Ngikhathazekile, awukucabangi nje uma ke ngonyaka ozayo sekuzoba khona ukhetho.
The young ladies who have kids, the grannies who have just received an increment on their grant.
Amantombazane athola isibonelelo sabantwana ngishoke nabantu abadala abakhushulelwe nabo isibonelelo.
If they were to stand in front of the ballot paper, who are they going to vote for?
Uma bema phambi kwephepha lezokuvota, yiphi inhlangano abazoyivotela?
Are they still going to be partial?
Ngabe ke bazokwazi yini ukuthi ke bacwaningisise kahle bakhethe ngokubalekile?
What happens after all these grants?
Manje ke ikupho kuzokwenzeka emveni ke kwazo zonke lezi zibonelelo.
The problem with South African population is that we are experiencing an exponential growth as the population.
Esihlangabezana nakho ke njengabantu baseNingizimu Afrika sibona nje ukukhula kweyinkinga eyiningi.
Which means our government will continue to rob Peter in order to pay Paul.
Okusho ukuthi ke uhulumeni wethu ke uzoqhubeka arobheke uPeter khona ezokwazi ukuthi akhokhele uPaul.
They will continue to take money to the workers so that they can pay those who are not working.
Bazoqhubeka bathatha imali kulabo abasebenzayo bese bekhokhela labo abangasebenzi.
So that those who are not working are going to continue not working and not making noise.
Ukuze labo abangasebenzi baqhubeke bahlale bangasebenzi bese ke beyathula futhi bangabangi nomsindo.
What happened when it comes to election, they continue to vote for the same person who's giving them a grant for not working, who doesn't create employment opportunities.
Okuzokwenza ukuthi ke uma sekufika ke isikhathi sokuvota, bazovotela yena lo muntu obanikeza isibonelelo, bangavoti ngokweqiniso.
Then what happens into our country steady by surely it's going to become what is called a welfare state.
Bese ke kwenzakalani ke ezweni lakithi, izwe lakithi ke lizokwehla lishone phansi, isimo sokuphila kungabi isimo esithokozisayo.
Whereby 40% of the population which will be the working force will be responsible of feeding the 60% which will be unemployed people including the families of those who are employed.
Okusho ukuthi ke lo 40% wabantu abasebenzayo iwona osuzokondla lo 60% ongasebenzi uphinde futhi wondle nemndeni yawo.
Because we have said it and we are still maintaining it. There is nothing wrong with the digital change in the system or in increasing the mass production or opting for mass production for that matter.
Njengoba sike sasho ukuthi ke hayi ngoba mhlawumbe silwisana noguquko mhlawumbe nangendlela entsha yokusebenza ngezobuchwepheshe.
But that must be informed by a thorough understanding of the material conditions of our country.
Kodwa ke lokho kumele kudingidwe ngendlela ezohambisana nabo bonke abantu abayizakhamizi ezweni lakithi.
It must be informed by understanding the status economically, socially and otherwise of our country.
Into ekumele ke yenziwe kuqale kubhekwe ezomnotho ezweni lakithi.
Currently, the unemployment rate in South Africa is skyrocketing.
Njengamanje ezweni lakithi ungabibikho kwamathuba omsebenzi kuyadlondlobala ngamandla.
And the number of learners who are dropping from school is also increasing.
Ngisho nabafundi abayeka isikole bangasiqedi naleso sibalo futhi sikhula ngamandla.
At the same time we are saying we are moving from analog to digital.
Kodwa ke futhi khona lapho sithi siyaguqula indlela yethu yokwenza izinto sesisuka kulejwayelekile sesosebenzisa kakhulu ezobuchwepheshe.
The way we view things as SIPSA, we strongly feel that our government wants to shift the blame.
Indlela ke thina esibuka ngayo lento njengenhlangano yomphakathi okhathazekile, sibone ngazuthi ke uhulumeni ufuna ke ukususa inkinga kuyena ayise noma ayikhombe kwabanye.
Most of countries, or even here in South Africa, most families, those who can afford, have already started to practice what is called homeschooling.
Kulabo ke mhlawumbe ezweni lakithi abadla izambane likapondo noma bakwazi ukuthi ke baphile ngendlela efanele sebeqalile manje benza lokho okubizwa ngokuthi i-homeschooling ukufunda usekhaya.
Our government in essence they want to introduce something that is more or less like that.
Nohulumeni wethu ke naye uyazama ukuthi ke ahlonze noma uhlonze ukuthi ke akhiphe noma enze okufana nalokho.
Amongst other things that they are citing,
kwezinye izinto ke abayicubungulisisayo,
is that if people can be able to study in their own homes and you only have one teacher per subject who's going to prepare a material electronically and make it available online.
Ukuthi ke uma abafundi bezofundela ekhaya bese kuba khona uthisho yedwa kusho ukuthi ozoma kuphambi kwabo kodwa ngokwezinkundla zokuxhumana alungise leso sifundo ngendlela azosilungisa ngayo.
You won't have a burden of building schools anymore.
You won't
have to supply water, electricity, infrastructure in all those schools.
You
will cut down on number of educators. Secondly, you won't have to deal with the social unrest that arises when you have got a number of people clustered together. For instance, in our country, you have had a number of occasions where people have demonstrated a misdirected
anger.
Whereby you find out people are being disgruntled because they are not receiving water, but they go and burn school. Now, if everybody is studying at home, we don't need to worry into protecting those schools.
Umake abantu noma abafundi bezofundela ekhaya ngeke saba khona isidingo sokuthi ke kuvikelwe izikole.
You had a situation where learners were striking in university, demanding free education and whatnot.
Kube khona isigameko lapho abafundi kade khona be striker befuna ke imfundo yamahala.
Now when they are at home, you won't have to deal with them. They won't be burning university. So if you are angry for financial aid, you will burn your kitchen at home and you'll be alone there.
Uma ke sebezofundela ekhaya angeke kusaba khona ukuthi bashise izikole ngenxa yokuthi ke abayithola imali mhlawumbe ke bazoshisa ke izindlu zasemakubo.
Economically, we can save out of this process.
Ngokwezomnotho mhlawumbe singakwazi ukuthi songe ngalolu hlelo.
But there is a social being that our government is not paying attention to.
Kodwa ke kukhona okunye uhulumeni wethu engazuthi akakubhekisisi kahle.
At schools, learners don't only receive the content that they receive through their teachers.
Esikoleni abafundi abakutholi lokhu okujulile kwesifundo abakuthola kuthisha.
They don't only receive the content only. They do not only receive the content.
Abatholi kuphela lokhu okufundiswa uthisha.
But they are given an opportunity to grow amongst their peers.
Kodwa ke bathola ithuba lokuthi ke bakhule benontanga yabo.
To socialize.
Bakwazi ukuthi baxhumane.
Remember, it takes a village to raise a child.
Khumbula ukuthi ke kuthatha ke isigodi noma umphakathi ukuthi ke kukhuliswe ingane.
So our government, by this way or this new development, in instant it's going to decrease that level of contact amongst humanity.
Kusho ukuthi ke lolu hlelo luzokwenza ukuthi ke kungabibikho ukuxhumana emphakathini ethu.
Make no mistake, we do understand as SIPSA that there are those parents.
Asilenze iphutha siyaqonda ukuthi njengomphakathi okhathazekile bakhona labo bazali.
Who could afford and who have sent their kids into multiracial schools.
Abakwaziyo ukuthi bathumele izingane zabo kulezi izikole ezithuthukile.
Even those who have sent their kids into public schools.
Abanye futhi ke bathumela izingane zabo kwizikole zikahulumeni.
Instead, their kids have not come back with the relevant or required education.
Kodwa ke abafundi noma izingane zabo ayibuyi zinale mfundo efunekayo.
They came back others as criminals.
Ezinye zibuya ziyigebengu.
Drunkard.
Seyiphuza utshwala.
And many other evil things that you can think of.
Nazo zonke izinto ezimbi ongase ucabange ngazo.
But we are saying, let us address the problem as it is instead of trying to run away from it.
Kodwa ke thina sithi ke asibhekane nayo inkinga sizama ukuyixazulula esikhundleni sokuthi siyibalekele.
It is our government that has taught our people that if you demand something, you must strike or you must burn things down.
Nokuhulumeni wethu ke okuyena owafundisa abantu ukuthi uma kukhona isidingo naso, ungcono ke uvele ustrike noma ushise izikhungo ezithize.
As SIPSA, we are saying it is their time to debrief the community.
Kodwa ke njengenhlangano yomphakathi okhathazekile sibona ukuthi sekuyisikhathi lapho sekumele manje baxwayise umphakathi bawufundise kabusha.
It is their responsibility to teach the community that the way they did things prior 1994 was not necessarily an amicable solution.
bafundise umphakathi ukuthi izinto ezenzeka noma ababezenza ngaphambi kuka 1994 akuzona izinto umphakathi ongazenza ukuze ukwazi ukuthi ke uphumelele.
In our days, in our society, when people are disgruntled or they are being frustrated by this or that, they opt into going into the street.
Ezweni lakithi noma emphakathini esiphila kuyona, abantu uma bexakekile ngezinto ezithize, isixazululo kuye kube sengazuthi nje ukungena emgwaqeni batoyitoyi.
Burning of things has become an order of the day.
Ukushisa kweyikhungo ezithize sekuvele kwaba nje into ejwayelekayo.
Kids are dropping out of schools.
Abafundi bayashiya esikoleni.
I mean, why would you blame them? It is possible in this South Africa for somebody who has standard 2 to become a president. If a child has grade 12, why must he continue studying? If it is possible for somebody with standard 2 to become a president.
Nengibona ukuthi ke mhlawumbe ngeke uzubagxeke mhlawumbe laba bafundi uma bayeke isikole ngoba kuyenzeka ukuthi ke uhulumeni wethu noma ekade eno standard 2 akwazi ukuthi aphathizwe.
Mediocrity is being celebrated in our country.
Okusho ukuthi ke ungalingani kahle ikona okwenziwayo ezweni lakithi.
We no longer applaud excellence. Rather, we applaud corruption and crooked ways of becoming rich at all cost.
Asikushayeli ihlombe ubulungiswa, kodwa sishayeli ihlombe ungathembeki nakho konke ukungalungiswa.
The celebrity mode has overwhelmed our society.
Onontanda kubukwa nosaziwayo ibona asebe ingqayizivele emphakathini wethu.
Everybody wants to be a celebrity.
Wonke umuntu usefuna ukuba nontanda kubukwa.
No one wants to be a scientist anymore.
Akekho mhlawumbe ofisa ukuba ke usoscience.
Nobody wants to provide solutions into the problems that we are faced with.
Akekho ofisa ukuza nesixazululo kulezi inkinga esibhekene nazo.
Everybody is looking into the government to provide solutions.
Wonke umuntu ubheke kuhulumeni ukuthi kube uyena olethe ixazululo.
Because it is what our government has been doing and it is continuing in doing.
Ngoba ke yilokhu uhulumeni wethu akwenzayo nokuyikona aqhubeka nakho ekwenza.
To portray itself as a beacon of hope for our people.
Ayiveze njengomgogodla wethemba labantu.
While that's not true.
Kodwa ke okuseqinisweni lokho okungelona iqiniso.
The reality of the matter is that the child support grant have not dealt with poverty in our country.
Ngoba isibonelelo esinikezwa abantwana asikwazanga ukuthi sixazulule inkinga yokuswela noma yokhlupheka ezweni lethu.
Kids are still going in bed with empty stomach.
Ngoba ke abantwana bayakwazi ukuthi basakwazi ukuthi balale bengadlile.
While their parents are busy drinking the grant that they are receiving from government.
Kodwa ke abazali babo bebe beyiphuza le mali eqondene nengane.
Therefore, instead of resolving the challenge, our government decided to pay for the challenge.
Esikhundleni sokuthi ke uhulumeni wethu ayilungise inkinga, wakhetha ukuthi ayikhokhele.
Which is exactly the same mistake that they want to do now.
Okuyiphutha ke futhi ke elikhulu abazama ukulenza futhi njengamanje.
Of paying problems instead of sitting down and trying to find proper solutions.
Ukuthi bayikhokhela inkinga esikhundleni sokuthi bahlale phansi badingide kahle udaba baveze isixazululo.
Religion is the only solution of resolving the problems of moral decay.
Inkolo iyona yodwa eyikhambi lokuthi ke iqede inqamule juqu ukungayiphathi kahle emphakathini.
The reason most of young people are unemployed in South Africa is because they don't have skills.
Into eyenza ukuthi ke noma abantu abasha abaningi la ezweni lakithi bangayitholi imisebenzi abanawo amakhono.
And the reason they don't have skills is because they ran away from school.
Into eyenza ukuthi bangabi nawo lamakhono ingenxa yokuthi bayabalekela isikole.
Because even if you can go back and visit what has been written about apartheid, you will find out there was not even a single year where schools were closed in South Africa.
Mangase nje ubuyele emuve emlandweni ubheke okwabhalwa kabandli kabanzi ngobandlululo akukho lapho othola khona ukuthi izikole zayivalwa.
So what is happening? People are running away from school. They want to become thugs. They want to become politicians. They want to continue burning down the infrastructure because they know government is going to provide.
Kodwa abantu babalekela isikole ngoba befisa ukuba yigebengu, abanye bafisa ukuba osopolitiki, bashisa izikhungo ngoba dicilele phansi yonke into ngoba bethemba ukuthi uhulumeni uyena ozolungisa konke.
In our country it is possible to have somebody with a master's who's unemployed.
ezweni lakithi kuyenzeka uthole umuntu oneziqu zemasters kodwa uthole ukuthi uhlele ekhaya akanawo umsebenzi.
But you have a standard 2 who is a billionaire.
Kodwa ke unomuntu ogcine ka standard 2 oyibillionaire.
Who even holds the higher office in the country.
Okuyena futhi ke onesikhundla esiphezulu ezweni lethu.
What motivation are you giving to kids?
Ikuphi ke ukukhuthaza lapho ukuthi ke ukunikeza abantwana?
Why they must wake up in the morning and go to school while they know very well that you can study and be educated but not be employed, while you can have standard 2 and become a president.
Ikuphi okuzobakhuthaza ukuthi bavuke ekseni baye esikoleni, baqhubeke bafunde kanzima, bakwazi ukuthi baqede izifundo zabo, bebe beqonda ukuthi noma uno standard 2 uyakwazi ukuthi uphathizwe ube uhulumeni.
You've got a number of politicians in our country who are milking state resources through corruption who have never even set their foot at school.
Kunosopolitika abaningi ezweni lethu abasengayo inkampani noma abasenga izwe lethu imali eningi.
Now, what we call for is that our government must shy away from wanting to pay for problems.
Esikhalelayo ke nesifisa ukuthi ke bakucubungulisise ukuthi uhulumeni wethu akangavumi nje ukuthi inkinga ayikhokhele.
Rather, we must sit down and find amicable solutions.
Kodwa ke kungcono sihlale phansi silidinge idudaba siveze ixazululo ezifanele.
We need to go back to the basics.
Simele ukubuyela emuva sicabangisise kahle izinto.
Reinvite God to be part and parcel of the solutions that we seek to provide.
Sibuyise uNkulunkulu kube uyena oyisixazululo kuzo zonke ingqinamba esibhekana nazo.
Because by giving money, while spiritually and otherwise you are still suffering, that will not help.
Ngoba ukunikezwa imali kodwa ngokomoya ungalungisisekile angeke kuyixazulule inkinga lokho.
Thank you very much.
Siyabonga kakhulu.
Thank you, Fezile.
Sibonge kuFezile.
I think we've learned a lot of things that we didn't know.
Ngiyacabanga ukuthi ke kuningi esikufundile ebesingakwazi.
And it seems as if the crux of the matter is that God needs to be in our midst.
Okubukeka sengazuthi ke indikimba yendaba ukuthi uNkulunkulu umele ukuthi abe phakathi kwethu.
And young person, where you are, if you can have a clean heart and pure eyes, then you can be a David in this world.
Umuntu omusha kuphi nakuphi lapho ukhona mengasube nenhliziyo ehlanzekile mhlawumbe ungaba uDavide ozokwazi ukuhlula lo Goliath esibhekene naye.
We ask now Tani Esther Bowman to close this meeting.
Sizocela ke uTani Esther azivalele ngumthandazo.
Isn't it wonderful that there is a message like this, a fight, the good fight of faith for this time.
Akusiyo yini into enhle ukuthi ke kunombiko noma isihloko esithi ilwa ukulo kuhle kokholwa ngalesi sikhathi.
God's kingdom rules over everything.
Umbuso kaNkulunkulu ubusa ngaphezulu kwayo yonke imibuso.
And in this situation that we've heard about, there goes this wonderful call to all Christians, fight the good fight of faith.
Kulesi simo esibhekene naso nalokho esesikuzwile kabanzi kumema wonke umKristu ukuthi ke asukume alwe ukulwa okuhle kokholwa.
And part of that faith is to pray even for our government.
Okunye okuyingcenye yalokho ukulwa okuhle ukuthi ke sithandaze simthandazele uhulumeni wethu.
And young people, we have heard this morning that we need to be an example even to the believers.
Bantu abasha njengoba zwile ekseni ukuthi simele ukuthi sibe isibonelo ngisho kulabo abakholwayo.
Whether you are advantage or disadvantage, whether you are educated or not so well educated, be an example in your walk with Christ.
Noma ngabe kuthi unezingqinamba ohlangabezana nazo noma zikho noma ufundile noma mhlawumbe ufundile kodwa ke iba isibonelo ulwe ukulwa okuhle.
Shall we pray together?
Asithandazeni.
Lord, we want to thank you that you rule and that you live and that you are the same for all eternity.
Nkosi, siyabonga ukuthi wena uyabusa, ubusa ngaphezulu kwayo yonke imibuso, futhi uwe izolo namhlanje naphakade.
And as we have heard what we have heard this afternoon,
njengoba sesizwile lokho esikuzwile namhlanje ntambama,
we can just pray, Lord Jesus, work through your spirit to wake up, to raise up a big crowd of young people who stand firm and who continue to fight this good fight of faith.
Singakwazi ukuthi sithandaze sicele uNkulunkulu ukuthi uvuse abantu abasha abaningi abazoma balwe ukulwa okuhle kokholo.
And may you find in every single community and every place here in South Africa those who carry your light, those who lift up your holy name.
Uthole yilabo emphakathini noma endaweni esiphila kuzo okuyibona abaphakamisa ilambu lakho.
That your church, your body will be awake and alive wherever we are.
Ukuze ibandla lakho nomzimba wakho lizovuka liphaphame noma ngabe kuthiwa ikuphi lapho siyithola sikhona.
Please go with us further into this afternoon.
Siyacela ukuthi uqhubeke kanye nathi kule ntambama.
Amen.
Amen.